Studio 80 Halaji Malibu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga e tet lewru juin sappo jiddiyamde jabri maslima chapane nay e joindar maison de la presse bamoko jittino non o kabaruji bi umar way gal kanko noddete Mamadou Watra won to boggi jambeto. Air bangal examen ngaji noddirteji bakle leedi meedin di dum timmi kenyan holitinde wiide taydi wiide wiikaaji maataama le hen fu kambe laamu ko be humini kabaaru jande lekkol be bihi yoga golleji di fu feewi fedde noddirteene sente wonde leedi meedin di duwi jabini ko wi'a minisma yoppono ko balde seeda heddi e julde layende solan o jabi jama nan wonde landinade woddo do kolliti on tidalaji ko wodi e leedi meedin di nyaloma hande o di won sembe kabaruji dum jogini odo kiki dande bi bismillah modon e helate Umar way galo jodi do mikrooji dido kanko no dirteedo e mbiya Mamadou Watra won to boggi jamde to holitindiwde examen ngay dibno dirta baccalauréat malien didi timmi kenyen le leedi meden di fu e mangal mudu le majjun ko buri sukab ujinaaji teme dido gonte wadde goldo imu golbe kolitiri du sukab e chapan en jaddom kanye nanga ko nayri bangal guikaaji non be kolitiri o wite fedde humnide kabaru jande le le kolle leedi meden di wihi golleji dino wadirno dum feewi sanne Mamadou Sama Seku
tabi horoje gullirde imuji CNECE tido imuji bakka mchanam hore no fewri ido kay tugade kidal e bi Mahamadou Keita gulleji nambara anyaadi wade de fuf kadama dabri chanama dunno yargul yeso dido imuji di
l'incident torra mawdo ko mata hikka le ngol imal ko bak do yo lycée no dirteede el primo le genne kati no yito suka imotobe wadbe sije literature photocopie nana joge dun tagal mudun men nangi ekol den ko yata chafa jiddon imotobe tawda sizengaji ni kilasidi pede heb amatonga be jukkamadu sab ne hitane imal ko be timmi
bangi goddo dun ndedo gullire CNECE fenni halaji bilidi e kabaru suka l'école mo indum itafe yubu indeji imotobe bak 2023 pene mo simbini academy dungo nyamo bomako e bi ardibe gullire de dallaji kantidi wallahi odo kabaru hulitado kedanna Ibrahima Sonogo o kunido kabaruji le odo academy
nuna goto tan wonko me yeggiti winde inde modon noddi talki sukabe imotobe dudum wala battan menen hore academy sabe sunde ko wotre wonton ibade rab taton nodere Mariam Traoré ano on nuku didombe wala funa sendira ay golle mansi ana seseedan du service goto mebbe inde modon yeggita winnede alle kolto jangata tondu yottake den famine amen de watti modon
gullire ko boninde imuji kolti wiide kabar o do surba o honani ngottugol jande CNECE BDVD ko waliti école mako iwde jande foroba yaade jande privé tonga kali dreji academy mo wonno e mudu
en kala no wattu jono jababuji defbe bi so jango so lando jabi wakkati jetti yamde dido jababuji kan yaltude leedi mali ndi fo e mangal mudu non suudu ministre humminido kabar jande leeli yire leedi ndi holitiri o wiide be bili academy ngaji fu dum wara takkede kanye so ngabbido bema mabbe ande to du dum woni fedde ne modeta centre national des examens et concours ton do mba hebude hono dido jababuji sukabe hebbe def leedi meden di dido kabaruji fon mba hebbe do bema am ande to do page Facebook kanya compte Twitter Studio 80 tagal ko leedi mali ndi holliti wiide minisma yoppono ko fedde ne noddir CNT ndi dulle boto mabbe kenyo be bi hebe tawdalle o do hakkille non be kollitiri wiide kanko noddirteel Aboubakar Sidiki ko ne kuminido kabaru mali ko wonbe jolon gon le fedde CNT ndi wisa ewi minisma nyalom hande ro dabbiraki do wi'a dabbiro do kedde moko mo sifido hen to foccitango Ali Sisi
nous en tant que organe
mine e le darne amen kedjabe mali ko be le lam hakkunde o ana mudino mi kollita ko woni hem darne amen mi de pabo gouvernement o ele aniamu bami odu odo andi fedde ministre wari le leede amendi fa heba hunchande hore kulliji didi arande mudum ni woni wartide derere le leedi dido bal mudum ana wodan no dena ko kay habude terroriste embe so min ewi dido dati fu atawal le nyaloma hande o ko tewtete hen ko ka heba ka faam CNT o bami ania jokude gouvernement le CNT amendi le hakke mudum ko woni fedde ministre yoppa
retrait de l'aménagement du Mali.
wattu jono fedde noddirta ees wonde leleedi meedin di hokki jababuuji hono wottiji ngadi alan jabbinodo leleedi meedin de nuygal seriya kessangal yalla jabana mana jabanaka be kolliti wiide hono biibe jabinibe le temdron fuudum yey fa yimbe le chapan en jenayom en jettom biibe jabanaybe le temdron fuudum bore yimbe le tatot e halaji mabbe di hono yimbe le jaltube so ngotu yibe du be mbile temdron fuudum yey fa yimbe le chapan tato en jenayom projet kesso bangi leleedi meedin di odo projet ko anni wattu le hen yafa e miliaruji tati CFA fed net no dite roi cuplaide wonde wadde dido imadraji beta hande be puddi dido hejojji kaliso fu wara wattede ko nayri bangal jande ko yata sukabe jangobe be bi ujinaji chapantato en jadda yombe anni fabede sukabe ngala dubi jegom fa yotti dubi sappo dido nombe kolitiri wite dido imadraji be ngara wadde dum li lamu motti banya gara kanye e gawo ngodo hejo waran tawede le dedo nokkule ko yata dubi nayi Mamadou Samasieku
projet empower yusifa dabreji bangal tialaji bilidi e kabaru jande derno mo hertana sukabe fuf pour fuf surbabe kedana yakuba jena o kedjado right to play le mali
au total
yototo sukabe uina chapantati ji temede jey debe jeegom be du mudum fudata jeegom yaade sappo didi be odo projet wodan am wodan e quality chapan jeegom centre koto to yimbe equity total fond kapungaji naifa yoto academy ngaji tati
gulidobe odo projet o facintini wide kabaru sukabe lonjitibe e egube be ngattente hakkilo sanne kedana François Lafrenière o kadjado leedi Canada le Mali
en janvier 2023
hol tamawide leedi amendi le tendere chuud le kuriji gondi le hinfu sapo e jena e kana uddi nadu jande gana ngadete tufa gasa sabe rafinde na ngo lati sababu yittinde kutteje sukabe ko buri wina e temede jong e janginobe ko buri wina e sapo fa wawde hunchande hore dido titala di wodi so odo projet windi goldo latul adalu jawdi ko dum wanta na yotto miliard tati milioji temre nay
CFA bedade kabaru tangol hore sukabe odo projet o yodun sembingol bawdo golle pelle kewde kuma dide kabaru jande le nokuji jokondirde e mabbe
ko yata jawdi ujinaji noga e jetti dun lamo watte lumo wattu jonobe bihi hono ko nayri bangal sottude dabaji layyaji ley ngalure bomako ne kanyen galluje keddi de leedi mi den bi cioggu mudan bam uinaay sappo didi fa yotto ujinaji noga e jetti kalis CFA dido golleje puddi aljumaare hande le ngalure bomako ne kanye le kedde leedi mi den di ko ni fana mudu yalla yimbe be fana keba layyaji tawe dun wana ko tiidi sanne kedde mo kanko no dette yuba ba o yo kedjaado suudu ministre humnido kabar yirwer le kere duuji di ko masifi do hen do faccitan Mamadou Samasieku
si ona
do en lawdi gube tati baali urde ko buri hewde do nyoro mongo jema dara e kanyon kawtal hikangal woni sappu e jobal guldir humani de karakoni demal margal landiningal yalla kambe jeyobe kanye chodobe na terma to e fagoto nata hakku mabbe nyen nogay e nyaaji ditti baali nguni jeetedi bangal mudun leedi nokuji bamgo di yo joyi di kebe dun to kaytun to sikaso segu de moti non hunde na fonde sanne marobe kanyo dun jo en kureji kasindini be bari di tida cogu
faande imadraji ko nari bangal layele leedi meden di jamare ndal wonde waddido imadraji lengal lure bomako de tawede wiide wobbe bi hi anan gondi e landinade wobbe do kolliti nokko antidi sanne fa kebe famtare fande kedde Ali Cisse e Mamadou Samasieku
le lumo mango bomako do jama heewa do sanne hikka jeyobe holti wiide ngarobe sodde be ana fandi sanne le odo wakkati
ilidi bariki kanol dum wal lele do internet mutrizi kisi la hali lannede so wala do kay kisi ngala mukaddum o le ikana serti sanne dum gabi di minen no jula be jati aklaji amen joda tawle ilidi wodda kasi
nyohobe kaddule be du saltike nangude kaddule nyohetede koliti wede be jogi kaddule kewde nyohetede be tilake mudum tafu
kilan special lawi
ni jogi kilan e hertabe dum min dartanta kaddule sona dum kay mi wotti bamde kaddule wakat jun o natti kanon mi kebi kaddule sede de nyohete tattu mi kuro o won cedere sona dum min bab jati timminde waktu mudum kaddule de
so yoga e rewbe be ka holti wede golle mabbe o ana bunna bernde wobbe ka faadu mi gon jondo ka hewta e kadde mu en tafu
mi fuddi glalaw landinal idindi mi biltigi jaati karlan e fufnaati juude landinal gal na feewi jaati ka non kambe tayrebe tampintami boy ko nabbi kadle en ka faande e nata e juuda
amma baalbi
julde hitaane hikka ana serti e duube tiidi ko mun ko jeeyo be ka ana jikani jike lobbo wiide dum waran wayta do e julde
wattu jone njaram fa duwa sa garden nokku no dirte yoro so njare mahina tirde garden garden nokku no dirte nyafunke don du jamana no wonti landinade Ousmane Ali Boudi.
Le mouton sont pas le douance de bali yafana himbe fu fay sottobe bibirta no yafiri togu bali anawara hakunde ujinaji nogay yaade ujinaji mer bambara be hakunde ujinaji sappe joy yaade ujinaji chapande tati le douance do kadule anatidi sinyaade jogi sukabe didon na taton tan wembere wondo horema do yoro so do tidallaji anangodi bangal hibgol kalsi sabi cogu kulle de beydege do yoro so do cogu kadule anatidi do do kami den gonde wadde ko min bawi fami koltina sukabe amen do mayna do mi do wawi de himbe njoga ki kalsi arawanen hono o wattu client en anangaranno sanne kawana non dum wore joni do mayna do wiide tan yafa fu buri holtininde sukabe
et on a pas d'habit pour la fête.
Wattu joni en kallan hono kabaruuji ɗi en mbiyan ɗo ɗi timmata e mbawa yaade kasel nokku goɗɗo sikiraaɓe min jooti on kala ɗo mbawɗon tawel le malife mangal muɗo ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi hebdude dow beema amen annde to noon so noddi numéro viyamo 37321 tawraɓe on téléphone ngaji écran tuso ɗiɗo ana mbawi wadde application mo studio tamano wakkati fo kettino journée amen ɓe. Yewtere meɗen nde waran yowade ko nayri bangal sodugol dabaji micciteɗen wiide hitande fuɗu jamare nde wiyan dabaji ɗi ɓurtidde hikka dow noon ɓe kollitiri wiide sa ƴeewi le lumoji ɗi si cogguji ɗi fo an toon coggu jawdiri ana fuɗɗa uynaye sappo e ɗiɗi kañe fa yettoɗo bowɗe maɗa kaaɗi kamɓe humniɓe kabaru dabaji ɓe ɓe mbi ko laati sababu tiɗogol ɗiɗo dabaji yo hono wayde ndena ko woni le leydi ndi kañe fa yettoyo tiɗogol biƴƴe kañe e ko nandi e muɗum fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e sitan siɗi ɓe mum pewni on do hen. Fedde sa gontonde sottoɓe dabaji le leydi meɗen ndi mbi ko laati sababu muɗum yo wayde ndenago kañe fayotto no alhaali nokkule ɗe gorrino Aboubacar Ba yo secrétaire général ndeɗo fedde.
Sono haalede gonga yimɓe worɓe soda dabaji mene nokku amen ɗo ana fanɗita yaade saabe laafi deƴerne e hippako bande men bongongo saabu soɓe wari ko ɓuuri hewde fo a tawa yimɓe bonɓe ɓe hippotonɓe itta kalse meɓɓe fo ɗo saabi hannen somin maati ɗi torraji heɓude hannde sooda daba jaati hono baali e nanna muɗum somi wala ni doga ya fannu ko jogaje feza soɗɗum heɓde wadde ɗo ɗum nokku to jooɗiɗa yo gollal wala haala yarde fa bama ko sottiya ngati jamaɗan han famde mi ɗi torraji fo saabu muɗum yo laafi deƴere ni ko matale leydi ni
kayi fa garda nara tumbuto kañe ɗo bomo ko ɗo homo fo haali dow hen kowoni hakkille muɗum woɓɓe kolliti wiide ñamdu dabaye ɗi woni ko yaafa jogodo hollitiɗo koɗi cottete sella ko
guiddi fuɗɗigal gollal sotti kon biƴƴede miɗa sotta biƴƴe cakuru wotru ujunaji tati e buuɗi temedere mene laam amen nara toon goto ana cotte ɓamde ujunaji sappo e joyyi ujunaji deeɓe ujunaji joyyi samoji fa ujunaji deeɓe e sappo balɗe ɓe cottame mara miɗa wawi sottude ɗum ɓamde ujunaji capan tati yaade ujunaji deeɓe cakuru biƴƴe wotru ana cotte ujunaji ɗiɗi temedde joyyi ga ara noon ɗum heeɓe ujunere temedde joyyi soni gouvernement wawi fi dabiri haade biƴƴeɗe yaltude ceggal leydi miɗa tijji cogom ɓuuɗi toon sanne
ka ɗum e tawde fo kamɓe sottoɓe dabaji ɓe ɓe mbi hitande hikka nde ko heewi e dabaji leydi mali ndi jaltay honno worno le duuɓi ƴaɓɓinoɗɗi Aboubacar Ba.
Aran noon yimɓe hewɓe ana cottete ɗi dabaji ceggal leyɗe saabe nafa o ko hewɓe jaati ana hebbina mobilaji ɗen ya cottete fa Sénégal ga hannen acci yaade Dakar ɗum saabi hannen so baalɗe ko heewi muɗum yaltata kasin cottete leydi janana hono fo tiɗɗi coggu dabaɗe hannen yo saabe tiɗɗalla biƴƴeɗe
miccitiɗen wiide biƴƴe ana ko jamare nde ɓuuri fo nawtirade san ñamina dabaji muɗum en kamɓe remoɓe haaɓurima wonɓe ley nokko ɗo biƴƴe ɗe ittiteɗo ɓe mbi ko laati sababu muɗum so biƴƴe ɗe tiiɗi rawani kammuji ɗi bonni nokkule kewɗe Elhadji Abdourahmane Diarra yo gote gon le fedde nde noddirta soro yirwa toon to Sigas to keɗɗen komo sifi dow hen
homo fo ana ande hannen ko naati saabe tiɗɗunde cokku biƴƴe ɗe saabe rawnen guinɗiɗi bonni haɓulle ma ɗon ɗum saabi hannde so turta ana tiiɗi nde hitande nde caggal muɗum cakuru dumo du ana tiiɗi o watti ɓuuro lawnen aran noon meɗa cotta cakuru dumo goto ujunere temedde ɗiɗi ujunere temedde joyyi ga hannen ɗo yiifa ujunere temedde jetti meɗa tewtere Allah tan yaafina ɗi kulleji
alaka noya fedde humnide himme e yurmen le nokko holliti wiide ko yata jawɗi ujunaji noga e jetti kañe naɓa le nokkule ɗo hani sottede le galluje ɗe kañe ley gallure bomako nde ɓe mbiwi ɗum fuɗɗira uynaye sappo e ɗiɗi fa yettoyo ujunaji noga e jetti sefa Kalifa Dambele yo gote gon le ndeɗo fedde keɗɗen komo sifi dow hen
mi warami fiyat dabiriji mi famtan laamu on yalɓe yaafna naddugo dabaji ɗi le leydi ni caggal muɗum so feere fo dogino camion ji waddo dabaji hokkama talguru ko faabato dum dogundene moyri tawtorra fo hewten do laabidi nokku foto di dabaaji jippoto me fi dabiri jalla din heba jiandi yara laam on do anton ana heba be nokku de fullal nama to daba di nyaamata nanan mudo
wattu jono fedde humini kabaru margol dabaaji de kay wodi noddango fiwde e layyo tobbe be bi'en fati dooma fa wakkande julinde batti so biya ciodal.